Abatumanyi bagamba enkuba yatonya n'omusana ne gwaka kati abatumanyi bagamba nti ne bahulira firimbi eri eya victory olutalo tuluwangudde bagenda tusomako mu history balaba tuvuga X5 nga ne tebamanyi wadde history kano kasitolo oba nkatandike ntya oba nkakomye ntya mu bulamu twalinga abalinnya olusozi kubanga twakabanga loole amaziga gatulukuka bwe nzijukira gye twava ne gy'onsuubiza okutuuka abalaba ndabanga muddu naye gwe wandabanga kabaka esala zetuwasabanga nga tuli ffekka nga tetunabakwebaka nti walayi mungu wadde tuzisuulire mu baraka nga tusaba kuba obulamu CTV nga ne twagala kubeera banene nga sitraka singa mukama wange otuwerezayo akakadde kamu mu bbanka amannya gange ezampa Lewis Hamilton wulira engeri gye nfiringa sitraka ninga omujasa akomyewo waka ng'ava mu irwaka alwanye entalo nnyingi kati ninga gwe basise mu rescue amannya ovudde mu gashaka and I feel like giving something back to you appreciate China popcorn, mulokoni na makoroni netunyumye embozi nga tutudde wali eri ku balukoni ebisede bye twali tusula mu nyumba wali eri ekikoni nekugamba nti ndibeera star nga Michael Jackson banji bagaana naye gwe wakkiriza awatali hesitation kuva ku campus twali nga bapartner mu business transaction twatandika sekuita uyo bulo naye jjukira bagayi basitekanso bwe balumiita kwesinzinzya gwe nombiibiita nze nanoonyanga emirimu n'entayipinga gwe n'ofuuka editor mu bulamu bwange ye gwe bugumu ensi bw'ebeera winter my evita kati aba obulamu bwaffe bwonna buli beta ekyali bita kifuuse swita leka nkulaga omukwano gwe mazzi agamponye ennyonta abaana baffe obalabirira n'obabika ebikunta empewo bwekunta n'obayimbira akayimba ne beebaka gwe beebaka ne njoka nkutegeeza nti nokana akayimba kakoofu nawe okwata ma edita maloko gebrota tanya luleta nevugira mu X5 njagala kugulira Range Rover mukwano kye njagala okukujjukiza n'okwebaza yeeyo gye twava jjukira eri gye twava mu biseera biri nga doodo zeeva landlord bwe yakonkonanga buli ssaawa ne ndyokangwa mu kava wangumya nga nakava ku yunivasite emirimu tegikyalabika ye gwe eddoboozi eryali eryessuubi nga tuli mu muzigo guli ogw'ekasubi nga bwe ntunulira waggulu ku siringi siraba fyuca okugjako nabbubi embeera yali mbi naye wansuubiza nti tulifuna ensimbi mu bulamu bwange ye gwe problem solver onsingira platinum ne silver omukwano gw'omukwano nze nguwulirira eri mu byenda waŋŋamba nti n'obulamu lutalo naye tuluyiseemu tuli ba survivor editor ye gwe mpewo mawugwe abalamba labanga bayungwe nkija kugabira ebyalo nga ntaddeko n'ekyaggwe kubanga abidizavinga byonna ye gwe abaddewo kuva mu beginning abalala abanesibako ebyoko basangulewo kubanga ye gwe kyangwe gwe ntunulidde ye gwe Queen of Shiva. Louis goes out to that special person out there. Baboon Forest Entertainment. Your boy GNL. Rota Records. Speaking vernacular. Everyone who has been there through the struggle deserves appreciation, you know.